EMP Records.
Uremangu genje ikure mari ara ikurota baby romantic siwezi waza nikikupoteza
subiria subiria nikisubiri mpenzi sinilikupa mapenzi narudia baby ukinitoka baby tauma na mitakonda yeah
cause nobody compared to my woman ulivyo mzuri kama dori roho yangu tabani toka zamani bado ni wewe natamani
patanga meze kime love nitakupeleka kwa mama sina ujanja na kupenda bukunduru mesimubeshe
na mwona tunagombana na bisha na pigana
It's so funny
Niwe napenda nataka na sina mwingine
That is so funny
Nobody else that is as you Wanajua we ni wangu I'm gonna marry you one day
It means yours never Sunday baby but you know But our song is on repeat Saying I love you darling No get me tea out maybe I will love you, baby Ukinitoka, baby, nauma Na mitakonda
Cause nobody Compared to my woman Ukiuliza majirani Lakini wawe natamani Na ukisema sifai Akisina amani
Patanga meze kime love Nitakupeleka kwa mama
Yeah.